cheza dumi, like a dumi. Na vyo ni chezesha ndo sipumwe. Penzi na lioga lina mwaga maji. Yani kwenye mbogo meti ya siyagi. Nipo garden ya Eden. Penzi ni maradhi la siumu. Come closer my baby, you're my sunshine. Oh, oh, oh. Nikubebe, unibebe. Kama mtoto na si mama dede. Unibebe, mi nikubebe. Twende juu tukapande ndege. Na volfanya, dola zidi kwama. Dola zidi zama. Everybody follow you. Usije niacha ukaenda mbali. Oh my boo. Ukinikisi najihisi akili na safiri. Na 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 na. Nipo garden ya Eden. Penzi ni maradhi la siumu. Come closer my baby, you're my sunshine. Oh, 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 oh. Nikubebe, unibebe. Kama mtoto na si mama dede. Unibebe, mi nikubebe. Tuneju tukapande ndege. Na volfanya.